tan karabe gacal odeetan la golon gole goor walbaba tan u gubanaya way garto oo iga goosate garashadeedan baleegaya garashadeedan baleegaya garashadeedan baleegaya garashadeedan baleegaya adna garo wixii kula kubbaa anna way go'aan inaan gaafsade adna garo wixii kula kubbaa anna way go'aan inaan gaafsade garashadeedan baleegaya garashadeedan baleegaya